Yesu olwali ayatogere ku kunaku era n'ebigambo ebyasembayo Yesu
Today we are going to share the last words that Jesus spoke when he was towards crucifixion.
Omuntu yenna obuvunanyizibwa.
Any person of responsibility.
Eranga akuze ategeera ensi bw'etambula.
And he has grown up and he knows the changes and the changes of the world.
Nga yetaga byakoze bigende maaso.
And he is wanting what he has done to move forward.
Probably you have got an estate.
Obolyawo afunye estate.
Ngaine byobugagga.
He has gathered riches.
He has accumulated wealth and knowledge.
Akunganyize byobugagga nokumanya.
That person, if he is responsible,
omuntu babere wavunanyizibwa.
He usually wants to make a very powerful will.
Bulijjo ayagala okukola ekiraamo ekyamaanyi.
And that will does not change.
Ekiraamo ekyo tekikyuka.
He passes on what he has done to friends or people that he entrusts.
Byakoze ng'avaawo abirekera abantu be yeesiga.
And normally those words or that will is done when he knows I'm about to leave this world.
Ebiseera bisinga akola ekiraamo ng'akitegeera bulungi nti mbuzeyo kaseera katono nve
ku nsi.
Naye era batulagira nti newankubadde tonnalaba nti onootera okufa kola ekiraamo kyo.
Because for us human beings, we don't know when we shall leave this world.
Fe mu lw'obuntu bwe tulimu tetumanya nti ddi lw'onoofa.
But Jesus knew that one time, such a time I'm leaving the world.
Yesu ye yajja nti mu kiseera nga kino nja kuba njabulira ensi eno.
And he had to seat his people to prepare them for a new generation.
Yalina okutuuza abantu be abateeketeeke olw'olugendo olubagenda okutambula.
I remember when my dad was to die.
Nzijukira nga kitanga asemberedde okufa.
I went to Mulago to check on him.
Nagenda ne mukebera ke Mulago.
Those words spoke to me.
Ebigambo byayogera mu matu gange.
Today they are still echoing in my ears.
Ebigambo ebyo bulwentula mpulira nga bidda nga byomutula.
And I normally refer them.
Bulijjo mbigeraageranya.
Because they were very important words in my life.
Ebigambo ebyo bulijjo mbitwala nti kubanga byali bikulu
eby'obulamu bwange. And I applied them to further my dealings in my life.
Ebigambo ebyo bye nkozesezza okusobola okugenda mu maaso mu bulamu bwange.
These words cannot be taken lightly because they are important. Someone has invested in you something very precious.
Ebigambo ebyo ebisemba biba bikulu kubanga omuntu aba akutaddemu ebigambo ebigenda okugasa obulamu bwo bwonna.
When we read the Bible in Genesis chapter 21,
bwe tusoma Bayibuli
27
kubikulirwa 27 lubereberye 27,
when we see that Isaac,
nga tulaba Isaaka,
when he had grown old,
bwe yali akuze ekimala,
he blessed his children.
Yayita abaana be n'abawa
omukisa. He was about to leave.
Yakimanya nti okusinziira ku bukadde bwange n'atera okuvaawo.
And so he spoke words blessing his children.
Nti ayita abaana be n'abawa omukisa.
And those blessings, those words he spoke affected their entire lives.
Obulamu, ebigambo bye yayogera mu bulamu bwabwe bwakyusa obulamu bwabwe bwonna.
He blessed Jacob.
Yawa Yakobo omukisa.
And Jacob became a big nation, Israel.
Era Yakobo n'afuuka eggwanga eddene erya Isirayeli.
He blessed Esau also.
Ne Esau ne yamuwa omukisa.
And he became another big tribe.
Ate era ne n'afuuka eggwanga ery'ekika ekirala.
In fact, if someone dies without speaking anything,
ekyamazima singa omuntu afa nga talina ky'ayogedde.
There are many questions that arise.
Ebibuuzo bingi bigolokoka.
And as relatives, they are pain. You know, they feel pain.
Ng'abooluganda bawulira obulumi.
The other month, I think, one of our friends died abruptly.
Omwezi oguwedde mukwano gwaffe yafa mbagirawo kibwatukira.
And the relatives are saying, we wish we were there to listen to his last words.
Abenganda baganti singa twaliwo ne tuwulira ebigambo
bye. You know, death is there for us.
Okufa kulyawo woli.
But people want to know, what was this man planning?
Abantu baabaagala okumanya omuntu ono yali aplaninga ki.
And we were told that this guy was building a structure somewhere.
Twagambibwa mu ŋŋambo nti yalina ekizimbe kyazimbe wa.
And people seem not to know where that building is.
Abantu bakakasa bulungi what fortune we are
seeing. Many people have died and left a lot of money in their accounts.
Abantu bangi bafudde ne baleka omudidi gw'ensimbi.
Especially when they die through such abrupt death.
Okusingira singa afa kibwatukira nga tabadde.
When Jesus knew
Yesu bwe yamanya
that he was about to go,
nti anaatera okugenda,
transist from this earthly life,
ave okukyusibwa okuva mu bulamu buno obw'ensi,
he gathered his disciples,
yakuŋŋaanya abayigirizwa be,
but more especially the three that he loved the most,
okusingira ddala mu 12 yayinamu abasatu be yali asinga okubeera,
he knew that his hour of glorification was about to come,
yakimanya nti essaawa ye y'okukomererwa eneetera,
and he decided
nasalawo
to teach them,
okubayigiriza,
to instruct them,
okubawa ebiragiro,
to mentor them,
okubabangula,
so that they can have what he had,
basobole okufuna ekyo kye yali ayinabo.
Jesus did not possess any estate,
Yesu teyalina maka nti gaagano,
but he had something of a great importance,
naye yalina ekintu ekisinga obukulu,
the mission that was given to him by God,
yayina obuweereza Katonda bwe yali amuwadde,
the mission that was ready for these disciples to pass on to other people,
obumisani bwe yali ayagala okulekera bano abayigiriza babongereyo,
and therefore he taught them,
oluvannyuma yabayigiriza.
The other day we learned about the weightier matters,
omulundi guli twayiga ebintu ebisinga okuba eby'omuwendo.
They are weightier matters in our lives,
ebintu eby'omuwendo bizitowa
mu bulamu bwaffe. So those are the things that Jesus wanted these guys to know,
ebyo byebintu ebizitowa Yesu byayagala abantu bano
bamanye. You may be moving with a friend or someone,
oyinza okuba otambula ne muno,
and he speaks to you,
nakugamba,
you may not take the words seriously,
ayinza obutatwala bigambo ebyo
kingu,
naye akaseera ako ng'asemberedde
okufa
bw'ayogera naawe.
In fact, even at the burial, you say, he told me like this,
otuuka n'okujulira nga bamuziika nti saategedde omusajja
yaŋŋambibwa.
Ebigambo bya Yesu bisemba bikulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'obulokole.
It was spoken about him in Zechariah chapter 9 verse 9.
Byamwogerwako
in Zechariah,
mu kitabo kya Zakariya,
that he rejoiced greatly,
amugamba nti nno jaguza n'amaanyi,
Zion shout,
gwe Sayuni leekaana,
daughter of Jerusalem,
gwe muwala wa Yerusalemu,
your king comes to you,
nti kabaka wo ajja gy'oli.
So in Matthew chapter 21,
Matayo 21,
we begin to see the last days of Jesus Christ,
tutandika okulaba ennaku za Yesu ezisembayo.
And on that very Sunday,
ne ku lwesande olwenyini,
he commanded one of these disciples to go and get a colt,
yalagira abayigiriza omu ku bayigirizwa agende aleeta endogoyi,
that go and bring that donkey,
n'abagamba nti mugende muleete endogoyi,
so that he may show himself as a king,
asobole okweraga nti ye kabaka.
And as Zechariah said it,
nti nga bwe yakyogera,
Zechariah said it,
nga Zakariya bwe yakyogera,
that your king comes,
nti kabaka wammwe ajja.
So that very day Jesus showed himself as a king,
nti olunaku olwo Yesu yatuukiriza nti ye kabaka.
And today we call him our king,
olwaleero tumutwala okuba nga ye kabaka
waffe. He went and sat on the donkey,
yagenda n'atuula ku kalogo ya.
So today we remember this day because that was the very beginning of his transition,
olwaleero tujjukira ebintu ebyo kubanga ye yali entandikwayo ey'okukyusibwa.
And I've seen some of you carry palm leaves,
era ndabyeko wano abalina amasansa.
Thank you very much,
mwebale nnyo.
Then he went into the temple,
n'agenda eri yeekaalu,
and overturned,
n'alyoka akyusa
the tables because his father's house had been transformed into a market,
n'alyoka akyusa emeeza z'ekkanisa ezazifuuliddwa.
He cleaned all the tables,
n'agyawo entebe zonna,
signifying that we should be clean as the temples of God,
nga kabonero akalongoosa ffe nga yeekaalu ya Katonda.
He healed the sick,
n'awonya abalwadde,
as his normal works,
nga obulijjo
bwa, and portraying that we should also heal the sick,
n'alyoka alaga nti naffe tujja kuwonya abalwadde.
Then as they were moving,
nga tutambula,
you know, these they were about 5 days,
zino zaali ennaku nga ttano,
when he did all the things,
we yakolera ebyo,
finding out that the fig tree had no any fruits,
n'azuula nti omuti omusikamooli tegwalina kibala kyonna.
He cast it.
Nagukolimira.
How does it apply to us?
Ekyo kikola kitya mu bulamu bwaffe?
That we should bear fruits.
Kitegeeza nti naffe tuteekeddwa okubala ebibala.
Jesus wants us to bear fruits.
Yesu atwagala ffe okubala ebibala.
When he looks at you,
bwakutunuulira,
and there's nothing of any fruit,
nga gwe tolina kibala kyonna kikuvaako.
I'm not saying that he will curse you.
Sigamba nti najja kukolimira.
But he may leave you.
Naye asobola okwabulira.
Because he has bestowed you ingredients that will bear fruits.
Yakuteekamu ebirungo ebisobola okubala ebibala.
And no fruits coming out of you.
Ate bwakutunuulira gwe tobala bibala.
In this very context,
mu kinyusi nyini,
he also teaches us to have faith.
Atuyigiriza okuba n'okukkiriza.
To have faith that will move us to more to do many great things.
Atuyigiriza okukkiriza okugenda okusobola okukola ebikulu ebingi.
Truly I tell you,
agamba nti mazima mbagamba,
if you have faith
nti bw'obanga olina okukkiriza,
and not doubt,
ng'era tobuusabuusa,
not only can you do what was done to the fig tree,
si kukola bukozi ekyo ekyakolebwa ku muti omusikamooli,
but also you can say to this mountain, go,
osobola okulagira olusozi nti vaawo,
throw yourself into the sea,
nti sigulibwa ogende mu nyanja,
and it will be done,
era kirikolebwa.
If you believe,
nti bw'okkiriza,
you receive whatever you ask for in prayer.
Ojja kufuna buli kyonna ky'osabidde.
This is one of the fundamental truths that Christianity relies on.
Nti kano ge mazima ag'enkukunala obulokozi kwe buyimiridde.
Because without faith as Christians,
owatali kukkiriza eri gwe omulokole,
we are doing nothing.
Oba tolina ky'okola.
The difference between Christianity and other religions of the world,
enjawulo eri ku bulokole n'amadiini ag'ensi,
is that we have got faith in God.
Nti ffe tulina okukkiriza nga tukkiriza mu Katonda.
So some of the great things that Jesus was teaching his disciples are some of those.
Ebimu ku bintu ebikulu Yesu bye yali ayigiriza abayigirizwa be kwe kukkiriza.
Then when we go to verse chapter 22,
bwe tugenda ku ssuula ya 22,
of course there are many other things that I have not spoken about.
Ebingi nnyo bye yakola sibyogeddeeko.
But in chapter 22,
naye mu ssuula ya 22,
he begins to teach about the kingdom of God.
Atandika okuyigiriza ku bwakabaka bwa Katonda.
To prepare these guys that there's a kingdom to come.
Abateekateeka ng'abalaga nti waliwo obwakabaka obujja.
And he used parables.
Naye akozesa ngero.
He calls us to a banquet. He calls us to a banquet, to a feast.
Atuyita ku kabaga.
So that we can sit and eat with him.
Tusobole okutuulamu naye, tulye naye.
You're going to read those stories because I cannot read them. It is because I'm traversing many chapters.
Mpita mu chapters.
But you know somebody prepared a feast.
Mumanyo omuntu nga atesetesa kabaka.
And he sent his workers to go and collect people around.
Nasindika abantu bagende bayita abantu.
To invite guests.
Okuyita abagenyi.
But those guests refused to come.
Abagenyi be yali agala baje baagala.
And then he decided.
Naye kunkome nasalo.
And they pick other people within the trading centers.
Nagenda alondalonda abantu mukatawo.
Come and enjoy the feast.
Boba je bagaba kumugabo ogwo.
There are some things we draw from here.
What were bintu byetu cha mukifo kino?
God can call you.
Katonda asobola okuyita.
But you can refuse.
Naye gwe n'ogaana buganyi.
But God is not sort of people.
Naye Katonda tagweddwako bantu
bakosa. He has many people that he can bring in the kingdom and leaves you out.
Achaina bantu banyo baleta.
Among these people that came and agreed.
Abantu abo bebayita ne bajja.
Jesus says,
Yesu yagamba,
that the master saw one of them had not dressed properly.
Nchi master yani omukuru mukama
yali nanyini mukolo.
Nanyini mukolo yatumbulya mu bantu bonna aze n'azuula nti mwalimu atayambalidde nga mukolo.
Put on the weddings attire.
Nti waliwo mu bantu abajja nga ye tayambadde engoye za bugole.
And was ordered to be tied and thrown out.
Omukulu w'omukolo n'alagira bamusibe bamusuule ebweru.
on a wedding party there are merits that qualify you to attend.
Kumbaga eyobugole waliwe ebitendya gyotekeddwa okutuukiriza okubeerako.
If you put on shabile,
bw'oyambala bwotyo gafula,
I tell you they will send you out.
Nkukakasa bajja kuga nti gundi gwe.
What does it apply to our own lives?
Kiki kyetuteekeddwa okuteeka mu bulamu bwaffe.
There are merits for the kingdom.
Waliwo ebigwanira obwakabaka.
Jesus emphasizes that there are merits in the kingdom.
Yesu asesira kw'ebyo ebigwanira mu bwakabaka.
Amen.
Amina.
In verse 22, up to 22.
Nti mu nyolo 15 mpaka ku 22.
Jesus teaches the disciples that we need to pay our taxes as we are on this earth.
Yesu ayigiriza abayigirizwa nti tutekeddwa okuwa omusolo mu nsi mwe tuli.
Many people they don't want to pay taxes.
Abantu bangi beyogoma emisolo ne batagala
gisasula. Jesus says, pay to Caesar what belongs to Caesar.
Yesu agamba nti Caesar muwe bimugwanira.
Kaisari.
Kaisari bamuwe bimugwanira.
We sometimes dodge, we avert taxes.
Ebisele bisinga tweogoma okuwa omusolo.
One of the things I fear is paying taxes.
Ekimu ku bintu nange bintiisa kwa kusasula omusolo.
Every month I have to give an account of my income.
Nti buli mwezi nina okwembalirira ey'enyingiza yange.
To revenue authority.
Ate nga njanjulira abasolooza omusolo.
What I did, I employed an accountant to help me every time, and she knows now that she has to do my accountability and sends me the invoices and I pay my taxes.
Nze kye nakola okuwewuka kw'omugugu naleeta omukugu mu kubala ebitabo ambalire ebintu byange
n'atwala ripoti. I fear not to pay taxes.
Kubanga nze ntya okusasula omusolo.
You know, every month you have to submit.
Buli mwezi oyina okuwaayo bw'oyingiza ne bw'osaasaanyiza.
And after a year you have to also account for your income.
Ate buli mwaka era oyina okuwa embalirira y'obulamu bwo.
So we are commanded by Jesus to pay what belongs to Caesar.
Kati Yesu atukubiriza okuwa Kaisari ebimugwanira.
Government.
Kaisari ye government.
In verse 34 up to 40.
Okuva ku lwasa tumwesa tumpaka kuana.
In chapter 22.
Musule abiri mwebiri.
Jesus introduces the profound commandments that we have to move with.
Yesu awayula ekiragiro ekikyasinze obukulu bwe tulina okutambulira.
Love the Lord your God with all your heart.
Agamba nti yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna.
And with all your soul.
Era n'emmeemeeyo.
And with all your mind.
Era n'endowooza yo yonna.
Because when you read the other 10 commandments,
kubanga bwe tusoma amateeka gali 10,
the first four, if I've not forgotten, belong to God. You know, they are towards to God.
Amateeka ana nga bwe gegoberegana.
So Jesus condemned them into one law.
Kati Yesu gonna agagatta n'agafula etteeka limu.
That love your God.
Agamba nti yagala Katonda wo.
With all your soul.
N'emmeemeeyo.
With all your heart.
N'omutima gwo.
And with all your mind.
N'endowooza yo.
And he said that's the first commandment.
Awo n'agamba nti eryo etteeka erisookera ddala.
And then he goes down and says,
atakkirira n'ayongera,
love your neighbor,
agamba nti yagala muliraanwa,
as you love yourself,
nga naye bwe weeyagala.
Who is your neighbor?
Muliraanwa wo y'ani?
Anybody that comes to you.
Omuntu yenna ajja gy'oli.
Anybody that you meet.
Omuntu yenna gw'osisinkana.
Can be transformed into your neighbor.
Ate oyo akyusibwa n'afuula muliraanwa wo.
Your neighbor as you love yourself.
Kati atugamba yagala muliraanwa wo nga gwe weeyagala.
It's very difficult.
Ekintu ekyo kikaluba.
But Jesus says.
Naye Yesu agamba.
And the other six commandments are also tied within that very one law.
Kati amateeka omukaaga agaba gasigadde jjukira gaali 10. Agasiba wamu kanywa ne gafuuka etteeka ery'okubiri.
And he says,
n'agamba,
that all the law and the prophets hang on these two commandments.
Nti amateeka gonna ne bannabbi gonna gazingiddwa mu gana abiri.
Chapter 23.
Essuula ya 23.
He now embarks to talk about the Pharisees and the teachers of the law.
Kakati wanachukira abafarisayo n'abawandisi.
There were many things for which Jesus was against.
Bintu bingi nnyo Yesu Kristo bye yalabanga bakola naye nga biwakanya.
Against the Pharisees and the teachers of the law.
Nga abafarisayo n'abawandisi nga be babikola.
But the most profound statement is in chapter 23 verse 23.
Naye ensonga enkulu sura ya 23 n'onyi lwa 23.
He begins by saying, "Woe to you."
Agamba zibasanze mwe
teachers of the law
abayigiriza
amateeka and the Pharisees
namwa abafarisayo
you the hypocrites
mwe abanamfusi mwe
you give a tenth of your spices ebirungo you give a tenth of your spices
muwa ekimwe ky'ekumi ku birungo byammwe
and he mentions them the mint the dill and the cumin
naje na masonga bimenya enyama n'ebirala.
But you have neglected the more important.
Nabagana ye musudde muguluka ekintu ekikulu.
Weighty matters of the law.
Ekintu ekikulu ekyamateeka.
You know, it is very easy to pay a tithe on small money.
Chagunyo okuwa ekimwe kya 10 kasenta akatono.
But it's very hard to pay a tithe on say like 10 billions.
Naye kizibu nnyo kuba n'omudidi gwe sente. Nebakugamba guweke kimwe kyekumi.
When you are a block of land or any other business and you are dealing with the brokerages.
Nchibobanga ina business yonna nenga odilinga mu mortgage.
Brokerage ngoli oli broker for instance wa mataka.
Ngoli broker oli dealer.
When you sell land say 10 millions.
Botunde taka milioni 10.
They can easily give you 1 million or 500.
Changunyo kwa ke mitwala 5 bakakadde.
But I've seen deals.
Na yenda bezi deals
where land is say 1 billion.
Nga etakitundirwa kawumbi.
And the brokers come.
Ne broker najja.
They ask for their 10% or even 5%.
Hayungizinga janti 7 takalitundidwa tuwe ichimucha fecheku.
10 billions 10% is 100 millions.
Nti ekimwe ky'ekumi ekijirwa kawumbi. Millions ziba 10.
And in most cases those deals have been failing.
Ebisele bisinga ezo dili bwezo.
And that's where you find people killing themselves.
Osanga nga abantu olw'okuba azimbye omutima akutta.
So Jesus saw these hypocrites.
Kati Yesu alaba obunanfuso
buli basajja. They were paying the small tithes.
Bali basobola bulunyo ku ekimwe kya 10 ekitono.
But they were leaving the weightier matters.
Naye nga baleka ebikulu ebali.
And he mentions them. Abyogerako wano wansi.
Wano nabi babuulira.
Justice.
Nabagamba obwenkanya.
Mercy.
Ekisa.
And unfaithfulness.
N'obutali bwesigwa.
Mercy. Justice is being fair.
Nti obwenkanya
justice obwenkanya being I'm not trying to go deeper into these three things that Jesus mentioned. Justice is being fair.
Okusala amazima okukola obwenkanya
being moral
okubera n'empise nungi
being righteous
okubera omutuukirivu
being equitable
okubera agwanide
ngokola oyawulamu wakati mu bwenkanya era kyekimu. Accountability has to be there.
Oembalirira yebikolo ebitekeddwa bawo.
By these Pharisees were not practicing the very core of Christianity.
Naye abafarisayo bano baali tebakola kinyusi ddala ky'obukristaayo.
Mercy.
Ekisa.
To show kindness.
Okulaga okusaasira.
Being compassionate.
Okubeera nga osaasira.
And to render forgiveness.
Era n'osobola okutuusa okusonyiwa omuntu eyasaana okusaasirwa.
And faithfulness.
N'obwesigwa.
To be royal.
Okubeera omutukuvu.
To be committed.
Okwewangayo.
And to be trusted.
Era n'okubeera eyesigika.
So when Jesus saw through their hearts.
Kati Yesu bw'atuna emitima gy'abasajja bano.
These guys on the lips were preaching something else.
Abasajja bano ku mimwa baali babuulira kintu kirala.
But deep inside their hearts.
Naye mu mitima gyabwe munda.
They are living out the weightier matters.
Baali baleka ebintu ebikulu.
And he confronted them.
N'alyoka abatuukirira.
So in our Christian life.
Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo.
Weightier matters paramount a lot.
Obulamu bwaffe bw'ekikristaayo ebintu ebikulu mu Katonda bikulu era.
And then he said.
nabagamba
that you keep clean on the outside
nti mugenda maso nokwelongosa kunguru
but deep inside
na ye munda mumwe
you are rotten
muri bavundu
and you compared them to the graveyard
aonalo kabagamba mulinga malalo
where they paint they make the graveyard to look nice
amalalo geba yoyo taneganyirira kunguru
but deep inside their bones dry bones
nenga bukamunda muchituli muri muri mwa magumba makalu
amen
amen
verse 24
Onyirwa biri mwenya
Jesus speaks about the real last day when he will be coming back.
Yesu yayogera kulunaku lwenyino olukulu lwalida.
And he cautions us about the false teachers and prophets.
Natulabula eri abanabi abo bulimba.
And the messiahs that will come.
Ne masia anaja.
He spoke of the wars.
Yayogera ku ntalo.
Nations and kingdoms fighting each other.
Nayogera ku mawanga n'obwakabaka nga
bulumbaga. Great hatred amongst people.
Obuchayo obungi mbantu.
That families will break down.
Amakagali yudikamu.
And even within believers.
Neri abakiriza benyini bali eyiza.
Things have happened today.
Ebintu ebyo right to bilabako.
But Jesus says.
Yesu nayagamba.
These are signs towards the day.
Buno bwe bonero obulibalaga nti ekisera kinatera okutuuka.
He says.
Agamba
these are signing concerning the day but the real day is not mentioned in the Bible.
Agamba tino bwebonero obuoleka ti olunaku olwenkome lunati okutuka na olunaku lwenyini ti yalwogera.
And in verse 36.
Na ye olunyiro asatu
no one knows the day.
Agamba tili amanyiru naku.
All the hour.
Yadakade
by the things that will happen. Na Jesus elaborated them.
Na ye bintu ebiri berawo ngaluna atera Yesu yabiyogera
so that we keep watch
natugamba nti mbebe gendereza
we should keep watch
tusigalenga tutuna bunkaliriza
these things are happening
ebintu bino biwo ebiri
but they will happen even vigorously
bijja kubawo mu ngeri
they also happen vigorously when the day is about to come
bijja kubawo mu ngeri yonna nga onaku teruna bakutuka
Jesus gives us an illustration through parables how to be prepared for this very coming day
tunga ita mungero yatulaganga echi te tulino kwetegeka munga
tukyo nako 25
murunyi musule abili mwetta
he uses other parables about the kingdom of God
akozi solugero olukwatagana kubaka
you remember the 10 virgins
mujukira emberere 10
the 5 were ready
abatano bali betesetese
burungu they had their oil in their lamps
baina mafuta
And the other 5 lacked the oil.
Na ye abatana tite baina mafuta.
So when the time came.
Echira chatuka.
When the bride was to come.
Ngo mugule anatiro kutu.
The other people had a little oil and their oil went off.
Aba baina mafuta matono baga kisane gagwa.
Those that had the enough oil.
Aba baina mafuta agamala.
They were ready for the bride.
Bali bete sete sokwanirizo mugule.
So Jesus is cautioning us to be prepared for the bride.
Kati Yesu atuga teke bulungi okwanizo ngole
is the holy spirit our oil is the holy spirit
oh amafuta gafeguye muwe mutukuvu
so the 5 missed out
abatalo boba asubwa
the day is coming
olunako luja
are we ready
bana imboza twetesete
he also gives another story
atuwa olugero olulala
about the bags of gold
atuwa olulala
about the bags of gold ebisawo bya gold
the bag ensawo za zabu
where he gave 5 to one individual
nawa kubita omuntu omu
according to his ability
okusinzira ku busobozi bwe
another one he gave 2
omulanamu wako bibiri
another one he gave 1
omulanamu wako
chimu the bible says
ne bible
they were given according to their abilities
ntibawe bokusinzira ku busobozi bwabwe
the 5 multiplied
Owetano nakubisamu
the other 2 also multiplied
no webili nakubisamu
but the one only kept in underground
na yoye yafune chisawe chimu chiteka taka na chizika
the story you know
eyemboza bamujimanyi
so he missed out the bride
nasubwa okulindirwa omugole
he missed out to be given the reward that comes after investing
yasuba empera ewebwa ababamaze okubazambye baweredwa
we have given all of us have been given those ingredients that makes us to multiply
ffenna tuweereddwa obusobozi ebirungo ebitusobozesa okwekubisaamu ne tubaza.
But sometimes we have neglected and we have totally completely buried our talents.
Nti ebiseera ebisinga tetukitutte nga kikulu ne tuziika obuvunaanyizibwa obutuweereddwa.
In verse 31,
mu nnyiriro lwa 31,
Jesus hits the last nail.
Yesu akomererwa omusumaali ogusimbayo.
And he says,
agamba,
he will separate the sheep from the goats.
Nti ajja kwawula endiga ku misege.
And he will put the sheep on the right hand.
Aliteeka endiga ku mukono ogwa ddyo.
And then the goat on the left hand.
Ate embuzi n'aziteeka ku gwa kkono.
The left hand signifies the rightful position of a real Christian.
Omukono gwa ddyo gutulaga butuukirivu bwa Kristo.
The rightful position where Christians will go.
Ekifo ekituufu Abakristaayo we baliraga.
And then the left hand shows those that are going to perish.
Omukono gwa kkono gulaga abo ekifo we baligenda ekyokuzikirira.
And then in chapter 26.
Ne mu ssuula eya 26. Esula eyabirimu omukaaga.
Because he was about now to go.
Olwokubanga yetulaga nti yali anaatera okusiibula.
He gathered his people.
Yakunganya abayigirizwa be.
That they may go and have the last supper.
Basobole okugenda bafune ekyeggulo ekisembayo.
While they were eating,
bwe baali balya,
Jesus took bread.
Yesu n'akwata omugaati.
And when he had given thanks,
bwe yali yaakamala okwebaza,
that's verse 26.
Awotandikidde ku lwabirimu omukaaga.
He broke it,
n'amenya omugaati,
to his disciples,
eri abayigirizwa be,
saying,
n'agamba,
take and eat,
tola olye,
this is my body,
guno gwo mubiri gwange.
Then he took a cup in verse 27,
awo kwabirimu omusanvu n'akwata ekikompe.
And when he had given thanks,
bwe yali yaakebaza,
he gave it to them,
n'abawa,
saying, drink,
n'abagamba nti munywe,
from it all of you,
munywe ku kino mwenna,
this is my blood,
guno gwe musayi gwange,
of the covenant,
ogw'endagaano,
which is poured out for you,
oguyibwa ku lwammwe,
for many, for the forgiveness of sins,
ku lw'okusonyiyibwa kw'ebibi byammwe.
This particular act,
ekikolwa kino kyennyini,
reminds us of the death of Christ,
kitujjukiza okufa kwa Yesu,
when he poured his blood,
bwe yayiwa omusaayi gwe,
and his body that was crushed for us to be saved,
ne ku lw'omubiri gwe ogwabetentebwa ku lwaffe tusobole okulokoka.
It reminds us of the last days,
kitujjukiza ennaku ezisembayo,
when he met his disciples,
bwe yasisinkana abayigirizwa be.
It provides spiritual nourishment.
Chituwa okuzibwa obujja.
Whenever we partake of the table,
bulirwe tusembera ku meza ya Mukama,
our spiritual energy is revived.
Amanyi gafa gw'omwoyo gazibwa obujja.
And it sustains us further.
Era ne gatusobozesa okutambula olugendo oluwera.
It helps us to grow in faith.
Kituyamba okukula mu kukkiriza.
As we reflect on Jesus Christ,
nga batufumintiriza ku Yesu Kristo,
the plan for salvation,
enteekateeka y'obulokozi,
and being sacrificed on the cross,
era n'okubeera ng'okomererwa ku musaalaba.
It fosters unity amongst Christians.
Kinyweza obumu eri ffe Abakristo.
You know, as we gather together and we partake of the table,
bwe tukuŋŋaana ne tusembera ku meza ya Mukama,
we are fellowshipping together,
tuba tusa kimu,
and we are saying we agree together,
era nga tugamba tukkaanya wamu.
So it creates that bond amongst us,
kireeta obumu obwo okukwatagana mu ffe.
It causes us to be together,
ne kitusembeza okubeera wamu.
It creates fellowship with Christ,
kiteekawo enkolagana ne Yesu Kristo.
Because as you partake of it, you remember Christ.
Buli lwe tuba nga tulya tunywa tujjukira Yesu Kristo.
So it's a very significant action that we do.
Kale kikolwa kikulu nnyo ekyo kye tukola.
I urge you everyone not to miss it.
Nandisabye buli muntu yenna alime ekisubwa.
By the way, when you sometimes the Lord's table can also bring healing.
Ebiseera ebimu Lord's okusembya ku meza y'omukama kuvaamu okuwonyezebwa.
It can deliver you from oppressions.
Kisobola okujja mu kuyiganyizibwa.
I remember some years back here in Wellow Spring.
Mu kifo kino emyaka egiyise nga mingiko.
Because we are together in one accord.
Olw'okuba twali bumu nga tusiza
and the Holy Spirit was moving mightily.
Nga n'omwoyo omutukuvu mu kaseera akatambula n'amaanyi.
And this is my prayer that Jesus revive it in our days.
Kati nesawa yesala yange nti Mukama ekyo kikomyewo mu nnaku
zaffe. Because we saw God move in Wellow Spring.
Twalaba Katonda ng'atambula muno mu kifo kino.
When people used to take the Holy Communion.
Abantu bwe batwala basemberanga ku meza ya Mukama.
We saw some deliverances taking place.
Twalabanga abantu nga basumululwa.
One of them was my own mulamu.
Nti omu ku bo yali
sister-in-law, my brother's wife.
Yali mulamu ono.
She was a Muslim.
Yali Muslim.
And she somehow accepted Christ.
Oluvannyuma lw'ekyo nakkiriza Yesu
Kristo. And she came to visit us here.
Najja natukyalirako.
But she was possessed with the spirits.
Naye newankubadde yali alokosa emizimu gyamuliko.
The moment she partook of the Holy Communion.
Kavuna yasembera ku meza ya Mukama.
I tell you the demons came out and we just rushed her into the corridor for prayer.
Mukaseera ku kasya kikola yagwa wansi n'atandika okuwuluguma ne bamusitwa ne
bamutwalemu. Just pray yourself today.
Weteketeke olwalero.
And pray to God.
Osabe Katonda.
If there is any spiritual breakdown, if there is any spiritual bondage within you.
Bambanga munda mugwe mulimu obusibe bona.
And if there is any sickness, body sickness.
Bambango mbiri go gulimu endwade yona.
Please pray to God today.
Saba Katonda olwalero.
That you may partake and get delivered.
Nto sobolo okulya nokunywa Mukama akusimulule.
Amen.
Amina.
So as I said earlier,
ngabe nabagambe mukisoka,
Jesus was giving his last statement.
Nti Yesu yali awaye bigambo bye bisembayo.
And we ought to value and practice and consider them in our lives.
Kitukakatako okubifumintiza nokubisa mu nkola mbulamu bwaffe.
A will is an important document.
Ekiramo kiwandiko kikulu nnyo.
That reference is always made in case of any conflicts. And the contradiction is
bwaba okubusa bachesigamako nyo okuwa ensale ntufu.
I regard Jesus' last words and actions as our will.
Nze ntwala ebigambo bya Yesu Kristo ebisembayo ng'ekiramo kyaffe.
We can leave all other things he did.
Tusobola okuleka byonna bye yakola.
But because now he was pouring his heart.
Olw'okuba kati wano mu kaseera kano ng'ayiwa omutima gwe.
Just like the human person can pour his last words into someone he loves.
Ng'omuntu era bw'aba ng'ava mu nsi n'ayiwa omutima gwe gw'ayagala.
And those words being crucial into that man's person, into that person.
Ng'ebigambo ebyo byamulekera bikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu.
So even Jesus' last actions and words are very important in our Christian life.
Naffe ebigambo Yesu Kristo bye yaleka atulagidde bikulu nnyo.
As I was reading, I concluded these things here.
Bwe nabadde nsoma nawumbyewumbye n'ebintu bino.
Jesus revealed himself as a king.
Yesu yeelaga nga kabaka.
One day we shall talk about kingdom and the kingship.
Olunaku olumu tujja kwogera ku bwakabaka ne kabaka.
He cleared the temple.
Yalongoosa yeekaalu.
Likewise, we need to clean our temples.
Nga naffe bwe tugwanidde okulongoosa emibiri gyaffe nga
yeekaalu ya Katonda.
Yatulaga nti obuyinza bw'okuwonya buli mu ye.
We have the ability to heal.
Naffe tuyina obuyinza bw'okuwonya.
We should bear fruits.
Tuteekeddwa okubala ebibala.
And we should look at the kingdom.
Era tusaanye amaaso gaffe tugolekeze obwakabaka.
The kingdom of God.
Obwakabaka bwa Katonda.
But as we are on the earth.
Naye nga tuli ku nsi kuno.
We should pay our dues, our taxes required by the government.
Tutekeddwa okuwa emisolo nga gyetaaga.
And then he gave us the two greatest commandments.
Awo n'alyokera n'atuwa amateeka abiri amakulu.
That we need to apply every day in our lives.
Ago ge tusaanye okutambulyako mu bulamu bwaffe emisana n'ekiro.
And we should consider weightier matters.
Ate era n'okutwala ebintu ebikulu ne tubyesigamako.
Justice.
Amazima.
Mercy.
Okusasira
and faithfulness
n'obwesigwa
and also the last day and how it will come.
N'okufumintiriza n'okulowooza ku lunaku olw'enkomero na ngeri si gye tukulukusanga.
And to be keen about the false teachers and false messiahs that have come and about to come.
N'okubeera abeegendereza ennyo eri bannabbi ab'obulimba abaliwo n'abo abanaatera okujja.
And to practice forgiveness.
N'okuteeka mu nkola okusonyiwanga bannaffe.
When you read these chapters, you see, at one time, someone came, I think it was Peter, and he chopped off the other people that had come to arrest Jesus the ear off.
Bosome byandikibwa bino bikulaganga Yesu anatera okufa abagenda omukwata. Petero asunguwala n'atema kubazo okukwata Yesu n'amutemako okutu.
But when you read the Bible keenly, he wanted to cut off the head.
Bw'osoma n'obwegendereza okizuula nti ye asituka kutemako omutwe.
But he missed it.
N'asuba omutwe n'atema okutu.
But Jesus forgave the other guys.
Naye Yesu yasonyiwa abo abazze okumukwata.
He got hold of the ear and put it back.
N'alyoka atoola okutu n'akuzza ku oyo azze okumukwata.
An action of forgiveness.
Akabonero akalaga nti Yesu yali ajjudde kusonyiwa.
Lastly,
ekisembayo,
the last supper.
Ekyeggulo ekisembayo.
We are commanded to practice the last supper every time we gather.
Tulagirwa buli lwe tukungaana okukola ekijjulo ekisembayo.
In commemoration of his deeds and the love and so many other things that Jesus accomplished for us.
Mu kukola ekyo tuba tujjukira ebyo Yesu Kristo bye yakola omuli okwagala okusaasira n'okuwonya buli kimu.
Father, I want to thank you for this wonderful message.
Kitange njagala okwebaza olw'obubaka buno obukulu.
As we enter into the death and burial and resurrection,
nga tuyingira mu wiiki y'okufa n'okuzuukira kwa Yesu,
we want to consider these words and actions that you did before.
Tata, twagala okussa ebigambo bino mu nkola nga tubitwala nga bikulu.
As important in our lives.
Nga bikulu nnyo eri obulamu bwaffe.
That you left us behind to practice and do.
Bye watulekera okubissa mu nkola.
I pray that you give us the ability and understanding.
Mukama, nkusaba otuwe amagezi n'obusobozi.
Some of these things are hard for us to do.
Ebintu bino ebimu bikulu manya nga bizibu gye tuli.
But by the grace given through the Holy Spirit.
Naye olw'ekisa ekiweebwa okuyita mu Mutukuvu.
I pray, Jesus,
nsaba ayi Yesu,
that they may work through us,
bisobole okukola munda mu ffe,
that we may be ambassadors to the nations, to our areas, Lord.
Sebo naffe tusobole okubeera ba ambassador mu bifo byonna bye tugenda.
I want to thank you that you never reserved your life.
Tukwebaza nti weesigaliza bulamu.
You didn't spare your life.
Obulamu bwo tewabwesigaliza.
But you gave the precious life and that blood that was poured for us.
Wawaayo obulamu bwo n'omusaayi gw'omuwendo gwayiwa ku lwaffe.
Lord, I pray.
Kitange, nsaba.
That as partake
nga tuli
that body that was broken.
Nga tulya ku mubiri ogwo gwamenyika gwabetentebwa.
And even as we drink that blood as a symbol.
Era nga tunywa n'omusaayi ng'akabonero.
Many people here could be having sicknesses.
Abantu bangi nnyo bano bayinza okuba ayina endwadde.
They could be spiritually dwarf.
Bayinza okubeera nga bakonye mu mwoyo.
And even spiritually bondaged.
Ate ng'era basibiddwa ne mwoyo.
And being oppressed by the enemy.
Era ng'oluusi banyigirizibwa n'omulabe.
The Bible says,
Bible egamba,
that you came that we may have life and life in abundance.
Kiwajja tube n'obulamu n'obulamu bujjo.
My Father, I prayed even before.
Tata, nasabye ngera
tandika. Show us those works today.
Tulage emirimu ejo mukama.
Revive will spring once again.
Zamu zabuja will spring.
Lord, I'm praying that cause something tangible in our lives today.
Kamange nkusaba leta we chito
Holy Spirit, pour your love upon our people, Lord.
Mutukufu fukumulo kwagala kwele abantu.
Deliver us from the bondages of the enemy.
Tusumulo kuva mu busibe bw'omulabe.
Lord, I'm praying your presence to capture this congregation.
Kitange, nsaba okubera oko kubutikire abantu bano.
That we may see your works.
Basobola okulaba okukola kwo nga kujja gye bali.
Lord, you shall testify.
Kitange tunajulira.
We shall give glory to your name.
Tunatenda erinnya lyo.
I want to bless you and honor you.
Njagala okussaamu ekitiibwa era n'okugulumiza.
In Jesus' name.
Mu linnya erya Yesu.
Then we get ready for the Lord's table.
Tweteketeeke nga baleeta.
Those who are concerned, bring it and yeah, we enjoy.
Abakoze ku Lord's table mugirete kati.
But as I said, prepare your hearts.
Ngambo mbaga nti muteketeke mtima jamwe.
Prepare yourself for great things to happen.
Namwirai mweteketeka ebintu ebikulu binatera okubaawo.
And maybe as they are bringing it, I can also speak this.
Achinga baleta kambabulie ne bino.
That from that very moment when he finished taking the last supper.
Mukase kenyininga ekijjulo ekisembayo kiwedde.
This is by the way, it's not a part of my sermon.
Kakati obaka bwange mmaze naye kati kino nkireeta bulezi.
Then Satan began to work through Judas.
Awo sitani n'alyoka ayambala Yuda Iskariyoti.
And Judah betrayed Jesus.
Yuda n'alyamu Yesu olukwe.
So we should be careful.
Echo kitugwani okubeera abegendereza.
That you could be amongst believers, but when you are possessed.
Oyinza okuba gwo mukubayigirizo, amini kubakiriza naye nga ate okyata wanyizibwa emizimu.
Yeah, you can move with Jesus.
Osobola okutambula naye.
But when deep inside of you there are spirits that are not good. That spirits.
Munda mugwe oyinza okuba nga mulimu emyeji tali mirongofu.
So the moment Jesus finish the Lord's table, Judas Iscariot began his works.
Kasta Yesu yamala okugabula ekijulo omwoyo mubi natandika okukolera mu Yuda mu bantu.
Yeah, so I just want to pray for this bread and juice.
Kati ngenda kusabira bino ebyokulya n'okunywa.
As you also pray within deep inside of you.
Atenga nawe bwe sabira munda mugwe.
So that God does his miracles.
Okusaba kokuganyika tondo okukola.